kumbe kienyeji hako
freshi barida.
Hamie ex wangu niko
freshi barida.
Ha! Freshi barida to the world, baby. Doska! Yo, wena ma! I stay clean, stay cool, stay fresh. Vele vele dwana la mi melo khesh. It's now or never, mele dwana sense. Monga na mali na bula vinga yuba fashion. Billy rough, Billy tough, my just so dangerous. Monga na mali life is okshi.
Fresh,
na bula viba zokshi. Hey,
Wakenya muko haje
freshi barida.
Vitu na madongingo
freshi barida.
Nataka kienyeji hako
freshi barida.
Hamie ex wangu niko
freshi barida.
Wakenya muko haje
freshi barida.
Vitu na madongingo
freshi barida.
Nataka kienyeji hako
freshi barida.
Hamie ex wangu niko
freshi barida.
Muva nguo za Gikomba, napiga pasi na tokea. Na baba sachi ya Gikomba, lakini luku freshi barida. Wenda spa kama unataka massage. Huku kwetu suche msha maji moto. Unakandoa na maji moto, unakuwa freshi barida. Boss, nasikia kuna demu luku mengiza box. Kufika kijani uluku nanutisha socks. Tuoge miguu manze. Tukue freshi barida.
Wakenya muko haje
freshi barida.
Vichu na magongingo
freshi barida.
Nataka kienyeji hako
freshi barida.
Hambie ex wangu niko
freshi barida.
Wakenya muko haje
freshi barida.
Vichu na magongingo
freshi barida.
Nataka kienyeji hako
freshi barida.
Hambie ex wangu niko
freshi barida.
Niko fresh sana kwa nini nini. Ati muko hambo kwa ni siringi. Yule zimeret kwa nini nini. Ati jana ulichoma kwa nini mimi. Kitu ina moki na rore netisha tena. Usitake juo venye mute sama tena. Batenda ama kina Brenda
freshi barida.
Hapa siota penda. Niko na mazigi zaga lazima ni solve. Mbaka nitaje machaji wote wa moku wa dozi. Toto stameeza mambie na mlombo tofu. Naka nitienyeji mambie na mlombo jofu.
Wakenya muko haje
freshi barida.
Vichu na magongingo
freshi barida.
Nataka kienyeji hako
freshi barida.
Hamie ex wangu niko
freshi barida.
Niko freshi barida.
Ale
freshi barida.
Niko freshi barida.
Ale
freshi barida.
The way number fresh. Yibi 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 yo. Yibi 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 ya.
Mavo on the floor.